walo saberinju manjuro sene koro mengwe rosanye timati angwene koro maria nyamamu anita tinamuku benga lolubave soka noni tekorega maizo mala rosi awo njine ajasi vrumale nila ilo kolo abi njine magesi ndrode
Rasasi Music Empire
Tunde
Kama siwe ni nani Adi kama lene maria Tulitoka na wewe mbali Ata bila mali tuka shunkuma Kama siwe ni nani Adi kama lene maria Tulitoka na wewe mbali Ata bila mali tuka shunkuma
Ata nikishideja Kama uko karibu nasikia ra Maria alenyea Amadipa fusa manyitira Male ninyini asile tedu Nyeti kuchara usaka seku Mazi manyini asile tedu Nyeti manjiduzi nisama seku Yele mama Yele ma Yele ma Maria Yele ma Yele ma
Kama siwe ni nani Adi kama lene Maria Tulitoka na wewe mbali Atabila mali tuka shunkuma Kama siwe ni nani Adi kama lene Maria Tulitoka na wewe mbali Atabila mali tuka shunkuma
Maria maidia ale madigwa Maria ajolia afahia Bako tuka jitolia Jisopio kakasikia Bako mbumba jitopia
Parambe
Shukuma Kama siwe ni nani Adi kama lene Maria Tulitoka na wewe mbali Ata bila mali tuka shukuma
Matinye dijo na mzidi Kafanya ni longo nyituta Matinye wakiba kadi Konga njini hadisi nyikuta Matinye aurelia sidi Kojo njini nye ya Canada
Yele ma
Shukuma Kama siwe ni nani Adi kama lene Maria Tulitoka na wewe mbali Ata bila mali tuka shukuma Kama siwe ni nani Adi kama lene Maria Tulitoka na wewe mbali Ata bila mali tuka shukuma